ke gola fela pelo ile botlhoko thata. I learned to smile like I didn't care, but deep inside I wish you were there. Fa ke bona bora ba tshwere bana ba bone, ke ne ke re ra gore o satle mo go nna. Ga ke go tlhoe, ga ke go galefele, my friend totalo uses to tell me gore go pala njame kotala. Ke batla fela go itse gore goreng o seyo. I don't hate you, I just don't understand why I had to grow up without your hand. I wish my father was present, kuntuta go e maketile, to catch me when I'm falling. Fuck you, I won't get me, let's see. I wish my father was present, kumpulelela gore ke botlhokwa. Maybe I'd be stronger, maybe ngabo ke sa utlwe botlhoko jana. Ke ithutile go itshoka ke le nosi, go bofa ditlhako tsa me go lwela botshelo. I said I'm fine, ke tekanetse, but inside pelo e ne e lela bosigo. Ao a nkgopola fa pula ena, ao a utlwa botlhoko jo bontseng jana. Sometimes I see your face in the mirror, ke potsa gore a ke tshwana nao. Le fa o ne o se teng, ke sa eme, fetola botlhoko go nna matla. I'll be the father I never had, ke tla roba kgololo ya botlhoko jo. I wish my father was present, fa o ne o le teng, botshelo bo ka bo bo farologane. But I found strength mo tenga me, sitla ke tla tswelela pele ka pelo e nono feeling. Still ke sa ipotsa ka dinako tsotlhe, go ka bo go ntse jang. Fa o ne o le teng papa, letla mo gonang.